basishada namhlanje. Abanye abathandi kuba sishada namhlanje. Abanye abathandi temba lami. Abanye banomona temba lami. Abanye abafuni kuba sishada namhlanje. Abanye abathandi bengikhuluma kabi bengibeka amabala. Ungabanaki themba lami. Bengikhuluma kabi bengibeka amabala. Ungabanaki bengikhuluma kabi bengibeka amabala. Ngikhuluma kabi bengibeka amabala. Ungabanaki themba lami. Bengikhuluma kabi bengibeka amabala. Ungabanaki themba lami.
Ngifuna wena wedwa themba lami.
Oh, God.